Remember where you got it from. Zambian Music Power.
Thousand.
It's Polly G on the beat, boy.
Ah. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapuna mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapuna mushe. Tell them mbape mchisha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupushe. Ah. Tuwa mipone chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Hako DJ na levo ye nafika apu. Nifu niko zifaka apu. Pari ya ube umma penda kutindie bakali ndine example. Nifu nikiwa basi wako juice. Ule mapandine boss. Respect of course. Bene bama bazi ndise masosi. Say we deserve witani wa fumu. Styling mwine wa fiumu. Beba masidi za fiumu. Ndina mkiri na live in a room. For competition ise ni my daily win. Feature ni pose mapini. Talk really cheap if you want talking money. Better shut your mouth keep quiet. I'm doing the ladies bad. Kunondeba chitanga guy na big G. Pure info na mazero through. Kariboni mvela mambala dig deep. Malevo stem pepi. Sunga kwa na ukari baby. Nebo patari weo pepi. Hande oju wa photocopy. Ah. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni ne wakapuna mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapuna mushe. Tell them mbape mchisha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Ah. Tuwa mipone chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Fikile kale ineno mpasha no tuma rappers tuwa mailo. My office ni mubuse for rap ni job te changalilo. Ni weo no ni tikati tipike delivery ya mudilo. Mabazi ni jibanga phone ni fully charge yellow ya nililo. I'm setting the bar sala chino chaka mita ifu ni kopera. Zeno ni muliro ifu ni kongala iti sepene tima dropera. Uniqueness na kastao tika rapper soba yopo tikopera. Don't compare me kulibe nonga pala ni tsevitsi na polopera. I'm feeling like I'm the king in the female skin mupando na tenga. So savava ineni napita kale mugemo lo wae so chinga. Hapa na speedometer yanga ni Ford. Beve ni njinga. I deserve the credit ni pese manda tutotele wiran chinga. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni ne wakapuna mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapona mushe. Tell them mbape mchisha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupushe. Ah. Tuwa mipone chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Tuwa mipone chala toteni. Nemu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah.
It's Polly G on the beat, boy.
Remember where you got it from. Zambian Music Power, Stone CO.